This is a Vuma 103 podcast. Fisonala on Vuma 103 Drive.
This cat is Pilaxona City asivuke siyithathe. Ngokulimele kumele makulungiswe. Kodwa indlela iyaphambili. Engumele masibheke ukuthi siya kanjani phambili. Ingakho sizokhuluma ngetownship and rural economy. Township and rural economy. Ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngomnotho njengoba sikhuluma ngawe ekwizwe lonke. Kodwa ke singathi sigijimele ukukhuluma ngo GDP phezulu sibe lapha ezantsi kungenzeka ngalutho. Kuqala ezantsi, kuqala emakhaya, kuqala ekuhlaleni lapho siphila khona ukuthi sihweba kanjani, siphila kanjani. Lokho kuhweba kwethu kwaseyindaweni sihlala kuzo yikho ke lokho ke sikubiza ngokuthi ke i-township and noma kube i-rural economy. Sithuthukisa kanjani ke umnotho weindawo esiphila kuzona na njengokuthi ke uma ngabe sinama business kungaba yipaza ngama business akhona kungaba ama supermarket kanjalo nokunikona okujwayelekile kakhulu lo kodwa bengifisa ukuthi ke sibuke sidlule lapho ekutheni ke sibheke ukuthi singenza kanjani ukuthi ke sivuke siyithathe nazi ikhala sezikhona umuntu owusoma business ibusiness ngaso sonke isikhathi uhlale azi ukuthi lihlale lisolve inkinga esuke ikhona lihlale lixazulula inkinga ekhona yipi inkinga ekhona njengamanje after bekade kunze konke okwenzekile udlamo lubekhona neluthengi yipi inkinga evulekile emalokishini lapho sikhona kumele sivive ngama profit making organizations zethu sazi ukuthi ke sine inkampani zethu ezakha iprofit ungaba oma CC ama PTY LTD CC na ubinga sa register kodwa abakhona basenawo iPTY kumele abantu ama cooperative ab register siphinde futhi sibe nama non-profit organization NPO or NPCs ngizokhlukanisa ke soqala sikhulume ngo PTY LTD uma kuukuthi kukhona iidea onayo leyo idea othi kungakwazi ukusiza la ngoba nakhe sekufile la kade sengakhona ikhadi la gesi ukulinganisa mina ngizothi ngisondeze ukuthi ngithenge abantu bathenge la kumina sekukuthi akusekho lapha ya sekuyimina ozokusondeza so indaba isekutheni lithini iphepho liphethe esandleni iPTY LTD isuke isho ukuthi uzokwazi ukuthi ke uhwebe ngangendlela yokuthi uyakwazi nokwengena ngishona ko database beindawo zikahulumeni ma department akhe ebese yakwazi ukuthi ke usebenze nomphakathi wangakini usebenze futhi ekutheni ke kwakheke kuvuseleleke izizinda nendawo eyizilimele ngenxa yokushaya udlame kodwa umuntu uyasala etheni akuthole lokho ngobani ngoba engekho compliant namhlanje ngakho ngikhuluma ngoPTY next week sokhuluma ngo NPO awukho compliant na ngobani uthola ukuthi tax clearance ayilunganga yakho uthola ukuthi omunye umuntu iB certificate siyexpire uthola omunye umuntu uthola ukuthi kwayena uCSD nebank account sokulimele konke lokho kunjani njengamanje azilunge lezi zinto lezi uma unenkinga uzosithola 0837173343
Fisonala on Vuma 103 Drive. This is a Vuma 103 podcast.